Hey, yo, Tron.
Baluza.
Ooh, la, la. Oh, la, 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 la.
Hawana man, wana man, wana man.
Oh. Kweli ni asali, taratibu nizide nikaumwa kisukari. Alafu baby ukiwa mbali na mawazo tele na kuwaza silali. Hivyo tambua, 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 tambua.
My love.